Remerao, remerao, o tacire cura, remerao. Remerao, remerao, o tacire cura, remerao. E genit stara music, MVP na new generation style.
Za huku imukompondo mutwene mbango Ndi vata hajifupa hapo kubori muhango Jiza huku tahomu ndi wachinga hamuriyango Uyenda kuchenjera kando kwe tinyine mshango Uri hachukishi wano nyendeza kuchuru bingi Haya
Nyakwe nine chiroto Nine chiroto Ana wanda TV Ababa Na chiroto Nyakwe nine chiroto Like an MVP Ninyo ina pangule I live a life like an MVP
Yeah Echi raifu ni science Raifu nakazano science Haba mwendi bazana Evya mpura Haba ndi ni defiance Uri chokora chona Obanzo ye pima haminzani Otareba haba ndi ni banyo ni mwa Uti nanye bachipe
Kora nuovika wana wa mawe Uchokorela buku Akura kanana Ilya wiviriwe Akakago kavike Wakavika noferu achiwe Akakago kavike Wakavika noferu achiwe
Nyewe nine chiroto Nine chiroto Ana wanda TV Ababa Na chiroto Nyewe nine chiroto
I'm a dreamer
Ninyende mpanguli Like an MVP Ninyenda pangule I live a life like an MVP
She work
Umana wamichini kuhabura Uruchiza Yata tare chikamba mshisha Wawa takashiso wile wato Pindi bastwe chirenda Baturugamu Baye hakanabana Baturugamu Kuma Iwe shaba Yeno ikayo Mbura Chiroto chamwe
Kayu mazima na nyende kakwa ate hamugati Obwire bajenda na nyende kanduche yo hati Na nyambonezo kutwari hava jerita ya madaheza Kuterera tuchende kumwe hapate Oya higuru ya hasi konke siyo na madara Tiro mwiri maza niza kwa chirwa matara Tezina vichire kale nisiza kusara Hava shichi nungu shwara
Nawe nine chiroto Nine chiroto Ana wanda TV Ababa Na chiroto Nyewe nine chiroto
I'm a dreamer
Ninyende mpanguli I live a life like an MVP Ninyende mpanguli I live a life like an MVP